soo saaray liiska saddex laacib ee ugu soo hartay abaalmarinta laacibka ugu wanaagsan adduunka way haatan ku xafiirsamayaan saddexda xiddig ee Cristiano Ronaldo, Luka Modric iyo Mohamed Salah, taasoo midkii guuleystay la shaacinayo 24-ka bisha September, war markii ugu horreysay muddo 2-iyo-toban sanadood oo saddexda sare uu ka maqan yahay Leo Messi. Haddaba xiddigee hanan kara abaalmarintan? Aanu ku bilowno Cristiano Ronaldo. Ronaldo fasalkii tagay wuxuu lahaa 6 gool oo uu rajayn la ciyaaray kalabar horyaalka Spain ee La Liga Primera División, balse kadib waa u qaraxday oo waa tii 2 qabowayay ilaa magaciisa lagu qoray 26 gool oo maxalli ahaa fasalkii hore. Halkaasi kumuu harin oo wuxuu hanadka ahaa koobka horyaalada Yurub oo uu horyaalnimada markii 3-aad oo xiriir u hibeeyey hargaantiyaasha Real Madrid, isagoo 13 kulan ka dhaliyay 15 gool oo uu dabcan ku jiray mid lagu murmi karo inuu ahaa midkii ugu qurxoonaa kulankii Juventus. Maxaad kaloo weeraryahan ka rabi lahay? Dabcan ma aha su'aal jawaabteeda lagu marganayo. Dhanka caalamiga, haddii aynu eegno koobkii adduunka 2018 wuxuu ka dhaliyay 4 gool, balse xulkiisa Portugal si ma taaqtaaqin oo waxaa tareenka looga tuuray wareega bugbaxda ama 16-ka. Dhanka Luka Modric, korweedkan yari wuxuu sanadkii tagay qaatay fasal ciyaareedkiisii abad ugu waxnaa matoorka mashiinka khadka dhexe ee magaalada Madrid. Wuxuu muhuraan u ahaa guushii Champions League ee Real Madrid, isagoo deeta Croatia la tagay dhammaadkii koobka adduunka 2018 oo waaye aragnimo la'aan iyo khaladaad garsoor looga xayuubsaday. Jeelkeedu wuxuu Modric ku faani karaa inuu hantay 2 abaalmarin oo gaar ah oo kale ah xiddiga ugu wanaagsana koobkii adduunka 2018 oo xagaagan la qabtay iyo midkii ugu wanaagsanaa Champions League sanad ciyaareedkii tagay, taasoo uu Ronaldo xitaa ka calooday. Dhanka Mohamed Salah, markii uu ninkani AS Roma ka aaday Liverpool, dad badan baa hadal hayay balse midkoodna soo ma dhaweysaneen inuu jebin doono rekordka gool dhalineed ee u yaala horyaalka English Premier League iyo inuu Liverpool la tegi doono finalka Champions League 17 sanadood kadib. Hayaasha waxaa hankii Salah garabka ka jabiyey daafaca sida rafka ah wuxuu raaca ee Real Madrid, Jalo Sergio Ramos, kaasoo dhulka ku rukuusay rajadii jokerka reer Masar ka lahaa inuu ka xidigayo finalka Champions League oo magaalada Kiev ee caasimadda Ukraine lagu soo habiyey. Kaaga daran, nasiib darradii Salah halkaa ka qabsatay kama harin oo waxay dhagaha uga qaylinaysay tan iyo koobkii adduunka 2018 ruushka lagu dhigay oo uu ku yeeshay door saf wanaaja ah. Haddaba marka intan oo idin la isku soo xooriyo, waxay helwareedka hadalsama.com la tahay inuu xiddiga adduunka qaadan doono xirfad la'aan ka mid ahayn xiddigihii 2 ahaa ee sanadihii tegay ku xafiiltamayay, kuwaas oo dabcan kale ah Messi oo laga soo tegay sanadkan iyo Ronaldo oo aan rajo badan qabin marka la eego in lagu hor qaatay xiddignimada Champions League lana dheer yahay imaanshaha finalka koobka adduunka. Walow ay dad badani doodka qabaan xeerka ay dooxan u cuskatay UEFA oo u muuqata mid eegtay bandhiga tartan kale oo ay FIFA qabanqaabiso, balse ka il duuftay midkeedii, sidaa darteedna waxay u badan tahay inuu markan abaalmarinta midigta ku dhigi doono matoorka shida khadka dhexe ee Real Madrid, Luka Modric. Maxamed Xaaji, Hadalsama Media. Thank you.